Wananita change, no funny fun.
It's clock.
Nimpaga moyo waka uchukua waka unokana. Nilimpana upendo waka upuza waka inzara.
Kitaina mateso, moyo shasema no. Kichwani niko na streso, zina mchumba sina tato.
Sitaki jana wapenzo, jani shafu alo. Nino mpenda yupo na baby wake, wanainja yuko.
Nilimpaga moyo, waka uchukua, waka undoka nao. Nilimpana upendo waka upuza, waka nitharau. Kuna muda nililala na nja, ilimletia pate kula. Lakini nakuthamini uwepo wangu, napata nini hona mbulula. Chaparo ina nyuma sana, na shindwa atakula ndo mana.
Nasema unachotaka mwana nagupa, sijawahi kukuficha ficha. Nengila nachofanya nasemaga, kwanini umeondoka? Umeniacha maumivu sawa, nakubali nenda. Ila, ila,
Sitaki tena mateso, moyo shasema no. Kichwani niko na streso, zina mchumba sina tato.
Sitaki jana wapenzo, jani shafu alo. Nino mpenda yupo na baby wake, wanainja yuko. Nilimpaga moyo, waka uchukua, waka undokana. Nilimpana upendo, waka upuza, waka nizarau.